be hirnaange leydi amen di pelle rewɓe ana wondi wadde toon ko wawi fuu yellana faabo gouvernement o le imma daraji ɗi wondi wadde ɗi yella rewɓele gomɓele région o ana heɓa daranade hoore mum'en nam ɗo wordi e juuɗe walde ne ɓe noddirta sigidiya ardiɗo walde ne ɗo ne raki fofana holti wiide ana wawi daranade saɗɗawo e muɗum saabi jandeji gatterɗi lokku o
ayinafa balasam
ɗo faabiɗe amen sanne ana fota duɓi cefantade hannden meɗa waɗa ɗi golleji nafi amen fa wala seeɗan mbiɗa tewtira sukaɓe tinno waɗa soobe e ney jande le nokku noddirteɓe maison de la femme saabu ana faaboɓe ɓe heɓa ande saabu gouvernement ana wonde e fiɗe dabriji hannden jangune sukaɓe fou ƴuuɗe ana natto saaɓe kamɓe ɓe waɗa soobe e ney jande ko
waɗinteɓeɗowtiɓanafasoro
sikasol ɓaleri leydi amen di rewɓele ɓe ana jangine ana hokke edu kaki ɗi gollirta ardiɗo suuɗo rewɓe fa yetto sukaɓe ɗe laamu sikaso to heƴƴoji jangguinteɗi rewɓele ɓe le nokku o ana wawi latade sababu e jooɗi mabɓe daranade hoore mabɓe
mais jangguiniɓe nde kulleji kewɗi ɓe hokkama du kaki gollirɗi jogaɓe surbaɓe jangguinama ñooli e nandal muɗum fottade informatique ɓooye fe sanne mais jangguine rewɓe noogay e waɗgol ngal e kaddu leydi rewɓe noogay du jangguinama honono sabu nde moƴƴinirte fa hande mbiɗa jokkini wadde ɗi golleji saabu ɗum hunde ko nafataɓe
le jungo ñaamo maayo ngo bamako ɗo ko yettoto yimɓelle temeɗe nayom woni jangguinen to si jandeji ɗi fou goto goto mabɓe fou ana yiɗi tawede ana wawi daranade hoore muɗum so tilike
min mine wawi hannden morugol ɗum nafi kan saabu ana ɓuuri joɗade galle sowodira juuɗe muɗum ana faabo kan ɗum heeɓa almasaɗɗa ɗan saabu ñolman hannden gorko tan wawa hokkudema hunde fof muyɗa le dewgal minne attire goto tawa min noon mi wariga janggude honode ñooli waɗirte yalla mi heɓa huncina hoɗina hoore mi wonga hannden ana fota jonte ɗiɗi somi tiligui nde jande miɗa miili uddude boutigaji to nebaji nanna cottete fami ada golloɓe mi ɓeeda hoorin ɗan
madame Seyba Aicha Seyba kañum woni laamiɗo suuɗo rewɓe kañ sukaɓe rewɓe jungo ñaamo maayo ngo bamako ɗo o holiti wiide dabireji ɗi fuu fihama yella ɓeeɗo rewɓelle ana wawa jangguinede jande mbawde latade sababu e juuɗe mabɓe daranade hoore mabɓe banggal keeɓe
d'abord le personnel
jangguinoɓen ana yeeha yimɓe sappo do sifa jande fof watteɗen goto e mabɓe ana wawi yuɓɗo ujunaji tati o kalsi wongo fabata amen mais soodira kulleji fou koɓe hasiñiɗ e muɗum nde gollal mabɓe hone kaki gollorɗi e teniŋaji nandan muɗum
somi ɓettike ekkintingol ɓeɗo rewɓelle golle jardin mooli kañ ko nandi e muɗum suudo rewɓe kañe sukaɓe ana landinana ɓeɗo rewɓelle jandeji pawiɗi yanogoji gatteɗe fewde e mabɓe kañ hono ɓe kani wadde yala jaam kañ hontodirgol ana warta hakkunde amen